Fire. 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 This DJ is burning down the club.
DJ Kamsi.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi.
Chanda na pete, baby nimekupenda wewe. Baby boo weni wembe, tuzame kwa mapenzi. Tupae juu kama ndege, tufike hadi kwa kikwete. Baby boo weni only, mwingine mimi sioni. Maishani, basi njoo uwe nami. Ufunge bingu na mimi, niza harusi. Basi tuende tu, wengine tena mbali na waweka tu. Ni wewe tu milele napenda tu. Na nikushikilie kwa mapenzi buu. Juni wewe nimekuchagua. Nikimonawe nitafurahia. Basi baby juu karibia. Usinilenge, usinitenge. Kwako nikuvishe pete.
Kwako nikuvishe pete.
Kwako nikuvishe pete.
Kwako nikuvishe pete.
Kuvishe pete.
Kweli
moyo umedata, iwe nataka tu milele. Usiku mchana nikiwaza, nisikutenge buu. Ni wewe, hata waseme nini niko nawe ture. Nifunge nawe ndoa, nifurahi milele. Mapepo zote kwetu tuzipige teke. I never leave you all alone, baby. Tufike kwake baba, na hata mama. Wajuweze tu kweli mingi isia. Wewe wangu wa maana, sita kutenga. Nikifa tu itanitenga na wewe. Juni wewe nimekuchagua. Wewe nitafurahia. Basi beri njo karibia. Usinilenge, usinitenge.
Kwango nikuvishe pete.
Kwango nikuvishe pete.
Kwango nikuvishe pete.
Siku kukupata we mdoli, kwa ajili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ladha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichuguni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya gorori, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. God, you know you change my life. In your eyes, I don't like. God, you know you change my life. When do I do the abaya? Sikia, my dear. Usinye nikimbia, tulia. Mile, we na we.
Tumekutana umekeshirini ndani ya ndo ila
bando na nikoshaga. Kuna machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, na kupenda zaidi jana. Kwa sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kumbe masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo
DJ Kamsen.
Passion over you, boo. Kuna machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, na kupenda zaidi jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kuna masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Passion over you, boo.
Baki I'm Zubai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Don't go, I'm kutai. That is all my number, I'm vutai. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya nina baki amzibai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Undai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Oh yeah.
Tonight we are dunda. Undai.
Na kanya mapo mendunga.
Undai.
Tonight we are dunda.
Undai.
Ase tonight we are dunda.
Tonight we are dundai.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone kana ita cup ease. Kwani mama, what's up bana. Nika msho na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa ni utika don't you are you. You can tell my friend who nyima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunwa in carpeti. Tonight I'm here by new cocky bitch. This la lays my design me bana. Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today.
Dunda eh.
Ase tonight we are dunda. Ase magia lu ya dunda. Ase tonight
night we are dunda.
Unaolewa, my baby, my knees. My baby, my baby, my baby. mzuri ni mzuri ya. So don't judge a book by the cover.
Kata kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini? Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhania gawewe ni nani? Taka 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 taka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ningea kati ya dadako. Taka 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 taka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ningea kati ya dadako. Uli nikata juli juanda kukata. Juka ungea nikata mine ngea kukata. So nikangoja wendo nikata fast. Cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something young woman. Apana wekia wanaume roya chuma. Ukikatiwa jo kubali kukatika. Amo kizeka ndio maringo itaisha yeah. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kujeizi ngoli bakisha. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kujeizi ngoli bakisha yeah. Unakata kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini? Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhania gawewe ni nani? Taka 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 taka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ningea kati ya dadako. Taka 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 taka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ningea kati ya dadako. Kukupenda ndiyo mihu regretting itu sana. Hata natamani ngea tunge waipatana. Naishi maisha fake na umejatuma drama. Hata na shukungulia chiango la ana. Mara ati leo unaitwa Natasha. Kesho umechenjina unaitwa Sony. Leo uko single kesho uko na bwana. Mara unashironga mara unashidoni. I even suspected you're a criminal. Na kama we ndio dema chani kae hivo. Kistaki hata mwingina chani kufe single. Meniachana chronic bachelor syndrome. Unakata kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini? Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhania gawe lini?
Chin 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 chaga na dawa. Chin 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 chaga na dawa. Chin 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 chaga na dawa.
Vipofu na wale katembea juu ya mate. Dambi zetu akatupia mbale. Alishinda kalivare. Aliponyaga vipofu na wale katembea juu ya mate. Dambi zetu akatupia mbale. Alishinda kalivare. Zaidi ya panado sitamo. Damu yake inaponya mo. Zaidi ya panado sitamo. Nimeponywa ndio nacheza lo.
Chin 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 chaza na dawa. Chaza na dawa. Chin 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 chaza na dawa. Chin 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 yesu ndio dawa. Chin 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 chaza na dawa. Chin 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 chaza na dawa. Chaza na dawa. Chin 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 yesu ndio dawa.
BCD vijijini mpaka CBD. Injili fike VCT. Yesu anaponya mpaka HIV. BCD vijijini mpaka CBD. Punya mpaka echa.
If you got Christ, you got money. You held up, you should call on him. You got Christ, you got money.
DJ Kamsi.
You got God.
Easy.
Chin 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 chaza na dawa. 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 Chin 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 yesu ndio dawa.
Yeah.
today enter party. Enter party. All the girl them go shake their body. They go shake their body. Oluwa bona mo bona belly. They mo bona belly. You know the money you take up police. Me and they love you gone.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi.
It's Kelsey Vibes.
Jones so cute. I'm gonna jump so cute. I'm a people that go jump so cute. Boss man, you go jump.
DJ Kamsi.
When the bed today enter party. Enter party. All the girl them go shake their body. They go shake their body. Oluwa bona mo bona belly. You know the money you take up police. Me I they love you gone. Supposed to know, say me no be newcomer. So my baby make you no go dollar, no go dollar. When the bed today enter body, all the girl them go shake their body, they go shake their body. Oh, do I wanna go go now, baby? They won't go now, baby. You know the money you take up police. Me and they love you, gone. So they sing, they feel the pops. Look at the people jump around. Look at the lease, where the cars and go if you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know you tell you what's see what I ain't the coconut. You sit down inside boss, you say you be boss. Oh yeah, look, look, da, da, da. Look, look, da, da, da. Since you my picking, what the para, what the da, da, da. Oh look, 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 da da da, look, look, da da da. Since we met, we keep it bare, we dey da da da. Kilo shale ba ba ba. When the bed today enter body, enter body. All the girls them go shake their body, they go shake their body. Oh, you a bona 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 fella, bona 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 bona. You get money, you take up police. Yeah, they love you, girl.
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya. Kiuchokozi, ukini gusa gusa mi. Hai, 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 hai.
DJ Kamsi.
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya. Kiuchokozi, ukini gusa gusa mi. Hai, hai. Mihogo bichi koko, oh, oh. Ideke se kitoto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Nimetumbukia kina kirefu mbele sioni jolove chumbani umetunukia unibele gangara mtoni umeshika dara alo alo wako fala oyoyo sina sera oyoyo kesho shela. I wanna be solo na unifanye utakavyo. Baby give me some more ziteke zangu isia. I wanna be
tatema
oh, macho kabe. Baby, give me some more. Ziteke zangu isia.
Aibu. 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 Aibu.
Ndio mentor kwenye bench na game na Lisa kata tavita vini well. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchaka chua cash. Good time kila siku wera nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki zi rank. Kogopa na kushoboka sona kujitia dough. So fara kwa mamito kisi mamia show. Omboy kumiza nini ujaja kumek dough. Of course shedda de shedda zedia kumek show. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Masek F9 999 makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabit. Na exposure ya maisha can push. Push ila kubuta na sitisha kwani.
Wanani ya tufanani nao. Habari zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatuwa kwa dada zao. Na wawo wanasoma kwenye mitandao. Professional, waku handle. The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I'll give you baby carigo. Kidogo changu do chango. Ongeza njonjo madojo. My sherry koko. Wabalidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuradoto. My sherry koko. Baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa ndoto. Paranawe. Paranawe. I want to see you dancing. Paranawe. Paranawe. I like the way you dancing. Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe. Paranawe.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsey.
Kondebo, kwenye darkness, when you kendo. Professional, waku handle. The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I'll give you baby carigo. Kidogo changu do chango. Ongeza njonjo madojo. My sherry koko. Wabalidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa ndoto. Masheri koko. Kwa baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa ndoto. Paranawe. Paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe.
Sokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake make up. Mwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, no, I give you baby carigo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa baridi ni pejoto. Yundo itwange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe.
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 I want to suffocate. With the bad, you want to jollificate. All I told be, yeah, my body was it. Oh, I told be, yeah, my body was it. What the told be, yeah, my body was it. Body was it, yeah, my body was it. What's it by now? When they call the bigger man, yeah. Baby, oh, I wrote the bitch to the fan. Oh, a popcorn in a bullion van. I've been petting, yeah, you can never find. Yeah. See, I got the shoes, go to see you. When they call by, then I go with you. Bad job, so I want to fish you. But then they got to force me that. Busy on the money, my bad DJ. Move a freaking, freaking one, my favorite play. I like the way you shake out the table. Yeah, bump, bump, you got that bump, yeah.
Oh, mama,
tete, ma. Oh, mama, tete, ma. I just wanna call you, I hurt you. Oh, the love of any tough love, what's it by now, what's the elevate? Oh, you mean, call it heaven, it. I don't bad, belly, want to suffocate. With the bad, you want to jolly forget. All I told be, yeah, my body was it. Oh, I told be, yeah, my body was it. What the told be, yeah, my body was it. Yeah, body was it, yeah, my body was it. Yeah, what's it by now? This is pepper soup. Jack a charge, I'm feeling my bedroom. Oh, you both time to tap your car. I got time break, that's the conga. Nobody tell it to me, the energy. Me around, she be trying to flip energy. If you believe me, look, I have a living too. If you believe me, I'ma have a living too. While I waste time, me, I should cook up. And me around, she don't want to cook up. It's all okay, I should do okay. But it's okay, only keep okay. But I'm pretty long, me shame, I'm okay. What's it, Georgia? What's it, one kid? Shit, pop down in any money, time to go, hey! What's it, man? Oh, what's the elevate? Oh, do you mean you call it heaven, it? I don't bad, well, I want to suffocate. With the bad, the wounded, the little kid. All I told be, yeah, my body was it. Oh, I told be, yeah, my body was it. What the told be, yeah, my body was it. Body was it, yeah, my body was it.
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, yani kama umepigwa. Tetema, tetema, kama tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi.
Kuja wewe.
Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchumbo, oh mama. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchumu mboga, oh mama. Ai mama shigidi, ah nakufa, hoi wikidi, ah. Ai mama shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tuende tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
tetema. Mwendo wa kutunga kupepeta
tetema.
Chini nikipuliza tarumbeta.
Asa boza, doza, keza shogoloza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, boza, tungiline goza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kwelo, kwelo, kwelo. Ukinuna tunie toro, toro, toro.
Sani pesa tiki tiki. Biuno ya tiki tiki. Funga kibindo mkwiji kwiji. Te kunyonge kaziki ziki. Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Nilie na ya na kasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyasa totoro. Bila ya godoro. Penzi kiberiti. Siwezi kusaliti. Yesabuni miejiki. Miejiki. Miejiki.
DJ Kamsi.
Yaga. Don't be selfish, baby.
It's gotta be your girlfriend's favorite. DJ Kamsi.
Yaga.
Viporo, ulinyasa totoro. Bila ya godoro, penzi kiberiti. Siwezi kusaliti. Yesabuni miejiki. Miejiki, miejiki. Maji mweza keko oh, tucheze kidalipo oh, uko ulipo oh, salamu sikufikie. Yameandikwa maandiko. Kishibamboga usilambe mwiko. Oh, kurude kwako ni ndoto. Akusitakia jirudie. Nile nae kwa siku mara tatu. Kama mgonjwa wa oma. Nikiumwa napona. Dozi zuri ya nini lekona. Pesu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pesu kaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilie nae na kasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyasa totoro. Bila ya godoro. Penzi kiberiti. Siwezi kumsaliti. Yesabuni miejiki. 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 Penzi kiberiti. Siwezi kumsaliti. Yesabuni miejiki. 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 Temeka, penzi bovu ya nini kungangani. Roho naisononesha. Moyo na ukondesha. Hakati ya ujapendeka. Wako wengi wanao kutamani. Kaga kaenda kwa mama.
Mdogo
waja kufuma gaba.
Majogo.
Ya nini kujisononesha. Toto mdogo wajipaga presha bure. Nile nae kwa siku mara tatu. Kama mkonjwa wa oma. Nikiumwa napona. Dozi zuri ya nini lekona. Pesu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pesu kaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilia na ya na kasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyasa totoro. Bila ya kudoro. Pesu kiberiti. Siwezi kusaliti. Yesabuni miejiki.
Nadia, is it true? Umenichagua mimi. Kuna fununu. Unamuo yule. Ah, let me play the guitar. Tubanjuke, tuzunguke mita. Tuwalike, harusi tafana. Wabambike wale. Isukuti love like mayonde. No stress baby, usikunde. Forever love ni kupende. Chindi na juu pia upande. Isiwa skandonski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender. Accept to you me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situta kwenda. Tuvume kajuks na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. to fight for sino kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Ikwite papa, nanita mama. Ikwite papa, nanita mama. The African way. Ikwite papa, nanita mama. Ikwite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara
za nini sasa?
Achana na wale wagombi
wanuleta siasa.
Niambia, nichangia kama ni nyimbo ni kuimbia. Ezalita loma kazi ya bolingo. Isi waskandoski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendani ujanani pia useni. Tuvume kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. Tufai vosi ndo kusema we. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady.
Angeli, Angelina, you dey cool my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina, with my Angeli, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no sense, it's when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low, on the low. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina. I'm a Angeli, Angelina. Oh no. So when I want to come out, make a signal you. Why you want to request in your me like I need that?
DJ, DJ Kamsi.
I'm tryna put the ring on your finger too.
Easy.
I need to be a better guy, guy. Be a better guy, guy.
DJ Kamsi.
On the low, on the low.
DJ Kamsi.
On the low, on the low, on the low.
Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Nikondonyo, nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando atapo machapo mba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na nokta na piga koto. San pigwa rano kupaka na joto.
Panana, minayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika menafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kanimlena inabidia weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fitinda ikulala. Anda nakwambia shaitangaza nakwambia shaitangaza nina nareka mnashada tutaiwasha na pale zabe macho zangu zimenyana na iko ready imestedi nani
banana ninayo basi tunabakana hapo nyuma nasibika mnapandana mara kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana
Patimeti yako lead bila kupata wafis Kwanza kenza stories za matapatapa nani ya buu Tonda kumdalia, tondalia mbaka kesha Tinguna nadaisha mboko bigu kamekewa Tonda nadalia ndai ura ura don don Tonda nachangia nguai uya uya don don Lako na kazi ya nguai uya uya don don
Banana Bas tunabakana Hapo nyuma nasibika mnafandana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Oh baby, niro so to fana day. Hongo kya mini one day, utan yo ay. Baby, niki kuna na bana na haja. Baby, na kuwaga kitoto nganga. Tell me, niki pita kupa mawazo. Katina kutunu kumia mia Kwa kitomi ni kandei Kwa moto baridi nzi kandei Kama ruba ni kandei Tuwe wote Come baby come baby Sumari kwa nyundo ni dongei Oh Monday to Sunday I love you
Oh basi Iyo kote So kwa bedi kwa kochi kitandani
DJ Kamsa
Iyo kote Kiona kwa juu chini nazamia Iyo kote
Sungura nipe karoti marage sijazoea
Iyo kote
Na kunja goti na pandisha mori na chichemea Oh yeah Baby Baby
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto Tinga moka kitenge tutoke mtoko Boda kwa boda tuteme Chocho kwa chocho Tena nikichoka ni bebe Mi kwako mtoto Rafuzi ya pemba rangi Nyule kihindi chambi chambi Na cheza rafuko na bambi Boko boko
Hey, refanta kwa pape na te Mbira ushawe kwa gate Metaji magolo kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki
Kwa moto baridi zigane Kama ruba kugane Tuwe wote
yeah.
Oh, come baby, come baby Sumari kwa nyundo kukonge Oh, Monday to Sunday I love you Oh, basi Iyo kote So kwa bedi kwa kochi kitanda na chumia Iyo kote Kiona kwa juu chini na izamia Iyo kote
Sungura nipe karoti marage sijazoea Na kote noti na pandisha mori na tetelea
Kasoku mwenye sauti nyororo Mususu ya sorondomboro Na bando letu la buku Peluzi paka tumoro Mambo iko huku Penzi twalila kwa soro
J. Kamsen
Kasoku mwenye sauti nyororo Mususu ya sorondomboro Na bando letu la buku Twa peluzi paka tumoro Mambo iko huku Penzi twalila kwa soro
Anipelekesha Msobe msobe Kama fuso la panda mlima Fundi kuchelewesha Kobe kobe Simpidu sko nzima nzima Mkoroge sumu mune Mwenye vijiba vya roo Yata watoka mapunye Mungwe kwa shako Tena wavive na wanune Ishakuwa yako Itafune hii mumunye Ifike kunako Oh baby Kushika diulo Tam Kikuchumchum Tam Nikikukumbatia Tam Tam kolea
penzi letu baby Tam. Yani paka kisogoni Tarara Tamkolea baby Tufanye wazi wazi watu one Picha weka dipi Na makopa kopa kapsheni Baby Walokosa kazi wanongoni Wapandishe vipi Wapumwe kwa oksijeni Wambie Vimberumberu Sio penzi la mashaka Tusha soma dua kusitirika Kwa wenye macho ya mpaka Wambie Mimi beberu sijogola pasaka Wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka Stili waya ananisugua
Kwa mabovu
Anagambaya la zizi
Shombovu
Tena fundi mwaya Kazi anaijua Haijawahi kupwaya Yani kithi Mkoroge sumu mwenye Mwenye vijipa vya roo Yata watoka mapunye Mwenye kwa shako Tena wavimbe na wanune Ishakuwa yako Itafune imu mwenye Ifike kunako Oh baby Ushika kiuno tam Kikuchumchum tam Nikikukumbatia Tamkolea Ziletu baby
tam
Yani paka kisogoni
tam
Tarara
Tamkolea
First of all Introduction Nyabonzo kwa sukuma Sura mu mansion T-O-N Osana mention Ladies
DJ Kamsi
First of all Introduction Big from Yeka Sula mu mansion Baby, we siga viziga Over lotion
D-O-N Yenga
vachi moto Sukuma Tonsu kuma Soku kwa tako mutima Kwe kuntuma Kayimba kanyuma Tuzine tonsu kuma Jagaru mubiri Kumbeko yangu tuma Baby Girl, tonsu kuma Soku kwa tako mutima Kwe kuntuma Kayimba kanyuma Tuzine tonsu kuma Jagaru mubiri Kumbeko yangu tuma Baby Ochira boli so sexy yeah. Girlfriend mochaya fuse exi Watena utateno basinze maxi Twalira kameme in your taxi Ona yagala boli na sexy paxi Coca-Cola shato kanywa Pepsi Love tujikole B.I.B. naguze soxi Kubuza Samu Ranks na Goxi Aniya watumia mu DJ's boxi Chimanyi is your favorite song Nanikuwa desabu singa narimu kong Girl wine for the rap King Kong Pull up your phones let's snap this song Chimanyi it's your favorite song Get wine to the rap King Kong Pull out your phones, let's snap this song Tansu kuma Loku patako motima kwe kuntuma Kayimba kanyuma tuzine tansu kuma Jagaru mubiri kumbeko yangu tuma Baby, get tansu kuma Kumyeken binko Kuru mufanu te kayimba kanyuma Nipewe kumuta zendi kuru mubiri Ati ninku numa tulibu chika
Patience basic Cause that's all better lazy Boy, I remember them days
Yeah, I remember those days in school Tawali kuchakala, scared of breaking rules Yeah, majato wali edago wampo urusi Na manyanga leti nchorusi
otoda 001
I used to kneel down on my knees Chena sabanga mubulamu, never to lose Katuna gafu na baby kweba itange tunes Toto tu record it, I woke up making news
Miona, 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 miona,
yeah. Fashion ikapo Bunyambala white Jayambala papo Ngenda kumosiki Agenda kuchapo Figure 8 Ono yawa singa kwa wato Yadava uptowns Enfa mugeto Turabi usomero Fetwa sibanga rombeto Kumutima na kukua Koga tatu Bakusayo Gambo gambo Toba wakutu
Miona 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 miona
Sangoma kajaribu Usha niroga sona nipapara Abda kadabra
chuchu saa sita shore mpaka na data kwa bedi sita sita denda la ntoka akisakata kwa ding dang dondo shore mpaka na data napata wazi wazi labda ni mwata kame 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 beba lodi kame 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 nyuma kame lodi kame 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 beba lodi kame 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 nyuma kame lodi namba bibia na iramba kidogo soka kandanda Ronaldo mauna utadhani huda si mchezo oh mama oh mama e kaganja fama basi kata tambe asali nipe paka njira njirambe kiri kiri paka nzika kate oh na 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 come on baby come on ombea nona meishi wabano come on nipe tano iki ni kitabu cha maono come on baby come on ombea nona meishi wabano come on nipe tano iki ni kitabu cha maono kame 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 beba lodi kame 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 nyuma kame lodi
babali
suri suri suri
rimwende easy
Teddy B
wanyonga taratibu mibonzo wendo tibona nitibu yeah sango makajaribu ushaniroga so unanipatabu yeah abda kadabra nimeokota dodo chuchu
sa DJ Kamsi
mpaka na data kwa bedi sita sita denda na toka akisakata kwa ding dang dondo shore mpaka na data napata wazi wazi labda ni mwata kame 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 beba lodi kame 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 nyuma kame lodi kame 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 beba lodi kame 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 kame
you got me
DJ Kamsi
easy you tap me on ninapokuona oh and I know that you love me nakupenda sana give me a love me and you nothing no other you the only one baby can you believe that whatever me no that's no give
yeah.
Oh I girl forgive me ninapoko me ready kwenda kwa wazazi mikupoza mwingine peto na toto Mbaki na mi hata
kuta
o Minawe 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 Minawe
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi
In my head, in my heart, oh, and I know that you got me. You tap me on, ninapokuona, oh, and I know that you love me. Nakupenda sana, yeah. Give me a lover, me and you, nothing no other. You the only one, baby, can you believe that? forever, me no, no give up. Oh, I. Girl, forgive me, nina popo. Me ready kwenda kwa wakazi me kupoza. Itaji mwingine peke unatoza. Obati nami hata vya mbonta ose. Me now. Me now. 001. Me now. Me now. Me now.
Yeah.
Me now. 001. Me now. Me now.
DJ Kamsi.
Me now. Me now.
DJ Kamsi.
Tuokunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshida beti.
Shika beti.
Tuonyeshe sinema wakina feti.
Asato, nejo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Ajinkolo tipologo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Ajinkolo tipologo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Kono la soto jo.
Baby, 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 baby,
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu.
Nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Ili penzi walikome washakunaku
shakunaku.
Hey. Baby san gororo kerewa naija
soko soko
nomboro malewa aija
roko noko.
Mikwako chote atakila lewa vimba
zimba.
Ukuchekeche kama wakila mkude simba.
Asajo nejo
I like it.
Wena tancho kodo
I like it.
Ajinkolo jinkolo
I like it.
Kono la soto jo
I like it.
Baby jo jo jo
I like it.
Ajinkolo jinkolo
I like it.
Kikupa jo kodo
I like it.
Kono la soto jo
I like it.
Oh yeah, jive bebe Asaji bebe
Femi kwenye flow kwenye phenomena phenomena jack jack what beat jack stamina stamina ukonko kwenye track kwenye incredible zaga 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 drop it down pick it up this is how you switch it up burn it up back it up Nicolon zero wine it up
yo.
Que me ne fel Go mi ane ka una ne fel Way that you look at me ne fel. Me say Nation killer. Oh you be fine, I'm a fashion killer. Oh who Freak and Zima. One them know me love a bad girl killer. Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me namba tu kwa kisogo. Wani pa mahanja mnasio ndogo. Oh na 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 Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me namba tu kwa kisogo. Wani pa mahanja mnasio ndogo. Oh na 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 na. What I so my number. What I so my number. What I so my number. What I saw my number. What I saw my number. What I saw my number.
Lengi ento me dube, lengi ento me dube. Kuzia kila ini. Kiuno chake cha kipeke, kiuno chake cha kipeke. Yani figa nane kamili.
DJ is burning down the club. It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi.
Easy.
Shikadao na wasani oh, mimi na mlaumu
nilipokuona nilijua wewe ndo wangu, wala macho yangu ya kudanganya. Sasa sipokuona kama ninakosa kabisa, naogopa tanipora sana nini kama nikukumu pipa. Oh baby, yote sababu na kupe na najua unanipenda, tatizo wivu ninao. Baby, basi sone lala. Hakika wivu ujaza yotati mimi machokolo. Utu wapu mademu wakaipo. Basi nipe mpige gema jifurai wewe kiboko. Mwalimu wako fundi ataripo.
DJ Kamsi. It's gotta be your girlfriend's favorite. DJ Kamsi.
Nilimuumiza jana, siwezi sahau bana. Nikikumbuka, inaniuma sana. Nilimuumiza jana, siwezi sahau bana. Nikikumbuka, inaniuma sana. Kidonda nilichopata mwenzenu, mnyonge mimi niliugua. Nusura mimi niwe marehemu, sana niliugua. Penzi ujengwa na vingi, moja tu huwa moyoni. Kwake nilikuwa msingi, kamimi na maji udongoni. Penzi ujengwa na vingi, moja tu huwa moyoni. Kwake nilikuwa msingi, na mimi na maji udongoni. Sumari kwenye kifua ni kama rungu kupigwa utosini alafu kachomwe na jua. Nilimbebeleza sana na mapenzi, nikajisahau nikajiona mjenzi, kumbe kando kuna washikadau. Aliyekuwa ni mimi, kwa nini tundane mwingine? Nilopanda mbegu ni mimi, leo hii anavuna mwingine. Yote
kupita unonitendea. Mola atanilipia. Mapenzi kwako yameshapotea. Na kidonge kimepona.
Kidonda.
DJ Kamsi. DJ Kamsi.
Kidonda. Kidonda.
Nimeshapona.
Kidonda.
Kenyan boy, yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya niku take take. Kweli mola kakuumba, unateketea vile kolik lazima nkukate. Sijui ka unakopi, yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi ya napoli kidi likidi, kana komba naifanya kana digidi digidi. Uchikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine saini tibi tibi tibi.
Mtoto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, nitadunga suti na tai, nimfate ni mnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge.
Yendo shure,
toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala, sioni noma yani mbwane sobari. Hakinipa sikatai minakwala, figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri, figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfaji. Mtoto high class, lele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, lele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko.
Tazama ni tabani rangi ya joy mudengi. Utadhani samabani. Tabasamu ka mtoto beti kialo wa kismile. Oh, nitadanganya kisema sija kutamani. Arama shawuzi kabuda. Kiuno chake fela. Zigo mzito sana. Mina chino kantoto wala. Ana mashauzi kabuna. Kiuno chake fera. Zigo mzito sana. Mina shindwa katoto wae. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love. Tibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani. Tuka kimapenzi na lien mule. Kutoka na April, siwezi mind. Ila tatizo kisha wahimu. Bado kinipa sisemi mwezio. Nitakula kimya kimya. Anamusha muzika buda. Kiuno chake fela. Siko mito sana. Mina shino antotola. Ana mashauzi kabuna. Kiuno chake fera. Tigo mzito sana. Mina shindwa katoto wae. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love.
kibao kata kinyonga. Ufukoni na mabumba, lungu nichili na sunta Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama dede dede, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata, zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Katika, 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 katika,
yani katoto kami, kako nini, kamekazika nengingi, nyuma mwi, kako mwi mwi mwi, kana misifa shangingi, lika vizia kitambo, leo kamenasa chambo, na mkando kajegeje karambo kana michezo ngoma nisindi mbali zombe na minapatia zabuani muogo ajangombe yani kana niko shaga ro o o o paga nasimama de 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 kakitingisha wo 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 oya ona tembea yani siwezi kutembea checheme na chechemea yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika,
hey baby usinipe kisogo, you are the queen in my kingdom. Bongo mshaingia ndani ya roho. Hey, hey, ina moral wacha nikumbie. Ngoma katamu ni kuandikie, rhyme kwa ngoma ni kupangie, ka melody katamu ni kusukumie. Chikipega kwa bega tunaendana, kwenye roho chafu wataitana, mimi na wewe tutapendana baby. Hey, yeah, yeah,
please don't kill my vibe, I wanna feel alright. Mpenzi nipe full voltage. Hey, baby you are rocking with a lover man. Everything that you do, put it on a lover man.
Alright then, check. Baby,
Tobagam, I love your style, you're so tender like a pillow. Give me the chance, I can be your hero.
Please don't kill my vibe, I wanna feel alright. My penzi nipe full voltage. Hey, baby, you are rocking with a lover man. Everything that you do, put it on a lover man. You're rocking with a lover man.
Tobaga, tobaga,
tobaga.
Baby, Tobagam, Ewaka, Ewaka, Tobagam, Zena, wait, 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 Tobagam, as in Quekute, Baby, Nkwe, Wate, Mumu, Kwano, Nkwe, Sose, Ulichiron, Zenkwe, Suse,
I'm Chesa, and I do, I'm a bitter man. Tell me, Mutama, I'm a bitter man, yeah. I make him dead. I don't buy a make him dead.
All right, then, Facebook, Badu, and Twitter. Call me your mister. Fast like Krista,
yeah, yeah.
Follow me,
yeah,
on Insta.
Please don't kill my vibe, I wanna feel alright. My person if you full voltage. Hey, baby, you are rocking with a lover man.
Good boy,
everything that you do, put it on the lover man.
You do baby, sit down, they sing this song. Da la da la, you come to make me feel like I do you wrong. Jada, jada. If you want a man, go give you some. Jada, jada. Day to day, you go give me love. Sawa, sawa, sawa.
Code boy,
they call me burner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. Dala, dala. You come they make me feel like I do you wrong. Jada, jada. If you want a man, go give you more. Jada, jada. Day to day, you go give me love.
paka wa paka wana nita Esa Mena boy ita takila sehe Wana paka wa paka wana nita Esa Nasifi wako mapens na made Wana paka wa paka wana nita Esa Kunde boy ita takila sehe Wana paka wa paka wana nita
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuon Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby shot down
Aina ma
Onyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
hey, hey.
Shika ukuta yeah.
Ruksa kutunza So sura so shepu Nini kimona tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwite jina gani hey. Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best my mind Mutuba Kongo Kabila yeah. Madongo Lunyamila And she's so sweetie Vanilla She the best in my mind
Oh oh oh
Nobody sexy like my baby mm. Tena mwepese kyo kwa bedi yeah. Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuono Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Hey hey hey
Ashika kuta
Onyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Ashika
kuta Ruksa kutunza
Oh ya god damn Toto nya upoli Anavimacho mlegezo kololi Katika game Funga tu goli Atumaliza kimchezo kai goli
Kirima Kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima 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 nizame mpaka chini Ebo, yani katoto kachafu kama bata Na mina kafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bunyeru Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa buku jeru Aja
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Hey hey
hey
Onyesha ulipofunza
Ainama
Go down baby Give it to them, baby.
DJ Kamsi.
Ruksa kutunza.
Let's see if you walk on my Benz na made. Wana paka mapaka wana nita. Esa. Wana boy tata kila se. Wana paka mapaka wana nita. Esa.
Let's see if you walk on my Benz na made. Wana paka mapaka wana nita.
Mama ghetto ba jesu wa mi muma na o na o. Mala no gere.
give you though this man look. I go give you plenty much. I go buy him plenty much, yo.
Top boy.
Mama mami, yo. Mama mama. Mama na o. Mama mama. Mama la la o. Mama mama. Mama mami, yo. Mama mama. Mama mami, yo. Mama mama. Mama na o. Mama mama. Mama la la o. Mama mama.
Easy.